Hey yo Mika, mwambie Max huyu ni kid wa B1 Records. Yeah. B1 Records. Hey mama order, naomba nipe green light. Sipotezi muda, here is my blueprint. Nipo kishada sintishwi na hizo flash light. Fasa zaidi ya luda, song zaidi ya black pit. Kifuo changu kimebeba mambo mengi sana. Nakoma kushinda japo haters wanabana. Anga MVP, dream za Daruta King. Sina tena wema B, na mi drive Lamborghini. Sina tena woga, kama noma noma. Left like a bitch in my palm, akatiria. I don't give a damn, woki ponda na sepa. Talking to myself cause I'm a personal advisor. Pole sana bro, kama bado na kumiza. Ila kaza kamba baba, maisha ndiva na vokuenda. Sim copy mtu ishi vila na vopenda. Mina bass, mina shine, wendelea kuponda.
It's my time boy, if you don't feel. Bass tukutane kwenye media. Iwe kwa audio, ama kwa video. Bass tukutane kwenye media. It's my time boy, if you don't feel. Bass tukutane kwenye media. Iwe kwa audio, ama kwa video. Bass tukutane kwenye media.
The speakers going hammer. Noziba zamani mtani kwangu nye mtahama. Kwani incha paya juza li ya Doris Cabana. Ain't stop now cause the game ain't over. Jonge sepe kei mewachia hangover. Nazidi kundisu na potezea vilaza. Nye mlokimbia school kwa sababu ya kipaza. Sikiza mtasari. Toka chapter kwanza MC fanya tafakari. Kwanza ndo naanza kuifanya hip hop surgery. Daplai maujanja na elimu kwa hii category. Naianza safari katu kuto ni badiri. Na washata kila kona wazi wazi. Mana wengi mna macho ila kona kwenu kazi. Mchina zama kisa lusho na mapenzi. Nimesimama na pigana kushinda. Na mini chochote kisicho sema kito shinda. Yeyo
it's my time boy, if you don't feel. Bas tukutane kwenye media. Iwe kwa audio ama kwa video. Bas tukutane kwenye media. It's my time boy, if you don't feel. Bas tukutane kwenye media. Iwe kwa audio ama kwa video. Bas tukutane kwenye media.
This is the massive attack. Kwa vichwa majina wazee mafataka. Viongozi wazembe waso jari kambalka. Soteshe mapembe akawakuta kayaila ili sibati. Kwanya isabati. Life la sasa lisongi bila mikakati. Ni fakti. Napokuwa nao najifanya my bestie. Napotoko na nichometi na kula blanti. Get off mashora na kufuta kama dust. Lema swaga gati. I don't feel a hate. Budilika haters look na anoki. Hata ngebe nye vinega. Hip hop so kuchonga. Kusakuwa madem na kata kei kutinga. Mwenzenu mina lori la kichwani na majin. Nimewekeza mbali zedi ya mungodin. Pole kama una DC ila usinige mimi I'm the pin.
It's my time boy, if you don't feel. Bas tukutane kwenye media. Iwe kwa audio ama kwa video. Bas tukutane kwenye media. It's my time boy, if you don't feel. Bas tukutane kwenye media. Iwe kwa audio ama kwa video. Tukutane kwenye media.
Yeah. Jongeze mlisema nimekop man. Now I touch you. Blonde boy. I'm not normal. Hip hop paka mwisho man.